Badenja siri senga fumbano mutwenga chavinonya Badenja siri senga fumbano mutwenga chavinonya Antinga wembiva erane wenkomanga bisobete Kumyaka jemina ngabisukiride koko byenda byenze Panjagala ne baloza anti nebyo kuyimba nabiva koda Masaba nchali bulungi era nzize mbaweereze nga bwe mmanyi mmwe Entanda eri mu mutomo nananga yaliro oyo simulinde Kansoko kwebaza omukadde anzaala oyo mu kusooka Kuba yakola bulungi obutantuulira n'anzaala nze Eggwanga lyandibadde lifiirwa kinene ku byenkoze nze Naddala okuzimba eggwanga asaba okusanyusa n'enteekoko Kale obeera mukyamu era bw'otomwebaza oba mulalukwe Munnange weebale omulimu omuyonjo Osikulimba weebale nnyabo okugumira ebireeba n'obiwuta Sijjanze kwekunya okusattula ebimu ku byenda byenze Manyi nti mwage yaddambu ibiita abakazi nze ne mbawana Kulunnonno neberudde nsooke mbakyomere nga tembalabula Naddala abakyala abalowooleza mu mikuduulu Empisa tazifaako nalowooza nti ettoke erinamuyamba So nno n'atamanya nti empisa z'omuntu ze zimugonza Ne bw'okola ebifaanana ebyo empisa tolina tebikuyamba Nonono bwe nakenga yaswala n'ekika kye n'akiswaza Njagala osembere kumpi nsooke empisa etula engeri gye byajja Bannange twalaba fa bakirabako Osibalimba twalaba nnyabo fa bakirabako obutabalimba Waliwo omukwano gwange ate nga ye wuuyo bwe twazirunda Bwe yatuuka awasa mukyala nga babeera mu maka baba bulungi Soka bali bulungi nti naawe bomanyi nno kyakatuuka Buli omu nakisa empisa emberi munne eziyitasaana Naye nebirwawo amalusungu gafuuka engerengeze Omukyala ye yasooka n'agenda yerula amayisa g'olwo Obujja obutagambwa ssaako n'obunyomi nno bw'ekisenzi Wamma ne baba bubi nga buli kye baamugamba n'awalaza Omusajja n'alowooza kyanamukolera ekinamugonza Alabudde n'abikoowa n'atuuka waakoma ku by'okulabula Bwe yalojja n'amugamba nti bw'otookyuse ndi waakukugoba Omukyala bwe yawulira naye n'asalaasala ekinamuyamba Amagezi kye gaamugamba kunoonya musawo atera mulunge Nga buli kyamugamba agoberera nga kyana kyatuleera Kyokka abakyala bakula kubanga bw'amalirira ye tasibamu Nonono bwe yali yagenda okulaba kafa akafiirwa Yakeera nawanja nga yesigula konnoka bulungi Nga yessa mu ddene kugenda mu katale akag'omubuulo Yasanga katabye dda nga n'ekimututte kitibuzeemu Gye yagwirako omusajja yali ayanjadde kafa kanaye Anti eddagala eryaffe ery'ekinnansi nga yalitunda Ebikolo yalina bingi ekimu akyogerako n'ebyekiyamba Mpulira yatandika ati olwo n'omukazi ateze kutu kwe Ene mumbwa ya luzaalo okeera ku makya n'onywako gwe Lino nno ly'abakyala abalemererwa mu by'okuzaala Onywa nga lw'okusimbye olw'ofukaamira ozaala buzaazi Lino nno ly'abakyala olina musajja w'oyagala kutyenga Enkozesa eri bw'eti olunga mu nkoko ey'oluwombo ng'olw'omukubya ejjeeke buli ky'oyogera ayita bamaama Thank you. mukazi we ya ulida nasoka gambe ya yali tunda matunze jagalelyo erikonso msajja mpegu chitiwa kana kajanja kiyaleta jagalanka mumalenda go uchara kwa msajja muwandagalage ambudira nkola wana likozisa kosa tutte msambwa anje vya dirira nsamo virinde banange twalaba fabatira bako Sacha tola baba kazi batulisa vinje vita sana Etete bagera mbune tuza mgenyi tebalulimba Tinange jenna na uka angende mbalave kutu nyumye mufe Mchala jamu yamba ukozi sedagara jiriba mugamba Omwanyo randa banko gambye nasa gambiza ebita gambwa Karulu kafuga tine yari wala na chimibwa Wamanga tuda mumbozi tunyumya chino tunyumya chiri Boya vao gende weru kiyata na koko na linkwanga ka Kugambye nendalira nemeri mulukunya kubyako zebyo Nange njigwanga mwana kujija kubulako fitu jihute Mchala weya ulida, nesina kuntese, ole ndagalari Omusa uli ya mugamba, churunga mungoko, peyoru ombo Wali woku jaganya, kurudaro mchali vita gambwa Mpombo nazi wotosa, mwana teka, terajirungi Dagala nalireta narunga bulungi kwena siba Nasanika bulungi uyoyoga yoga jisimbe choto Erikweta nyumyanganga kutuliwa mutulinda chafe Erande mbele rajisa nasoka yenenya warunde enyo Banangite monenya ndude rude yonga javisa Mwami kusago nyambe, oteke teke kowe tunalira Wamanga tukola dilo, tatula na wasinga wewa sana Ama sibanga leso, mwana ya msete ngaro tunavye Mchala soso, tola mbele, katola rumba, rusimba mwami Mwami nyamba kao, mwayambe yambe konga wembe geno Kwa mwami ayanjuru za rumbo, nasuka kula vanga yese sati Nasoka nendoza, kiaka uo kinkoko, kika mutubye Na yono kongerati, ebya dirira tetwa virinda Ngesawa mbwele akula, alijute mulu wombo yegorote Enduru za guba, nebamulira nwabajira muu Enyumba ya tukwa, angane ya liembele fuse kadongo Omuchawa ya tuka, engoru wombo lwenkokoru mutakute Wakati w'omwami oyo n'omukyala Omwami n'akaga n'abuuza omukyala ekivudde kyekyo Omuggo tagukutte nti bw'otoyogere ndi wakukutta Mukyala bimusobedde asoose okusirika bw'atamanya ekyo Omwami n'alowooza nti annyombye bunyomi n'enkugamba Era omwami teyalwisa n'agenda amutema oluyi okusooka pa Yayiyayi totta mwami leka nze njogere ebintu bwe byajja Omukazi aviva kumuwa eddagala gye yali jjalyo kalifumbe Ng'erawoza kimu tugende tunoonye yali nguzo oyo Kale najja tuyambe kuva n'ennyumba ndaba njititte Eriyalaja nanganga baba mweseko zijula kututta Kyekitiibwa kyewanoonya kati okituuseko ffe tukutidde Ani gwe atakutenga ne mu byafaayo oli wakubamu Bannange twalaba fa bakira bako Sacha tala baba kazi batulisa vinje vita sana Nareka baba kwa buse bagende banonye yali muguza nanange kwata gange kubira byetere nga sibinze natambulanga windoza singa ekkoko yange nali tuteeka wano no wendabulira abakyala abalina omuze omubyogo mala galisa bami ebintu ebibi ebitasana buli kye bakugambye gwe n'omulungira nti kyekiyamba ebijama n'ebitasana gwe n'omufumbira kiba kibi nnyo esanga mbu byokoze ebyo mubamu ebitambutamanyabo bukabala kimubunyu nti nesaze ndira naalaga wanze tewali bufumbo bwa ddogo okujjako empisa ze zibukuuma ne bw'okola ebifaanana ebyo ng'empisa tolina tekikuyamba kati amagezi gemba wanze kuyonja mpisa ze zinakuyamba naye gye mikuduulu esanga otuuse ku kye mbagambye bannange twalaba afa bakirabako era omukazi twamutya kati nzulumulengera mpita muli